chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto
moto mo.
Moto moto
moto moto.
Bye bye koko
moto moto.
Joto joto
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma.
My wrist feeling icy, but yeah, but nobody's wifey. Chuchuma, so they grind the hill like from the 90s, living legend girl, I might be. The G-Wagon make you wetter than the ocean. So they come down in the lotion. Hennessy, said the thing in slow motion. This the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto, moto,
moto, moto,
moto, moto.
I buy coco,
moto, moto,
joto, joto,
moto, moto.
Ebony, more energy, hey. Call on my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, hey. You feel the granny, tell me the motion.
Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimbao mbao, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
mzamba,
fanya kama Bruce Lee,
mzamba,
viuno vya kusigina,
mzamba,
fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kame data na wasafi taito. I got toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
I buy coco,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?